njagala anjagalira ddala omutima namuwa agamba nfiirako kyokka namwagala nze kuva na mbuto ono mwana wa mulodi anjagalira ddala era omutima yagufamba ono si wa malala bambi laavu ya kiliya bino byashuwa ngenze nono gwenjagala bino byashuwa kankumbe nono gwematira bino byashuwa ngenze nono gwenjagala bino byashuwa kankumbe nono gwematira okusooka nalinga kitengeja omutima nga ngunoonyeza we gunaja I'll be feeling nice when you're raised by my side. Kandi nawe amasamasa ebinyigiriza bela abiremesa kabode gwe nenyumiriza so tell me what you like yekwe baby gwenjo ya tewe kunyagwe setuka omukwana gwendese bino byashuwa anjagalira ddala omutima namuwa agamba nfiirako kyokka namwagala nze kuva na mbuto ananaagiza simala laavu yonno yandibanga yeddagala kagugu kalaavu nketise kabeera ekipuroti kitakansuza ono mwana wa mulodi anjagalira ddala era omutima yagufamba ono si wa malala bambi laavu ya kiliya